wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Pakistan ayaa talaadada maanta taa sheegay in cadeymo muujinaya ay hayaan in saxafigii caanka ahaa ee dalkaasi Pakistan u dhashay dil bareer ah loogu geystay dalka Kenya balse aysan ahayn ayuu yiri toogashadan mid kama ah inkastoo uu sheegay in wali ay dhiman tahay xogo dheeri ah oo ku saabsan dhacdadan afayeenka booliska Kenya Bruno Sishio ayaa waxa uu ka gaabsaday in uu ka jawaabo hadalka wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ee geerida wariye Arshad Sharif oo 23kii bishii ina dhaaftay Oktoobar xilli sida lagu dilay duuladka magaalada Nairobi ee dalka Kenya warbixin ay soo saareen ciidamada booliska maalinta dib toogashada ayaa lagu sheegay in ciidamada booliska oo ugaarsanaya tuugo baabuurta dhacda ee rasaas ku fureen gaarigii uu la socday Sharifka oo asagu markaasi aanan istaagin jidgooye uu soo maray u taalay ciidamada booliska Sashiyo ayaa waxa uu sheegay in kiiskan ay hadda baarayaan hay'adaha ilaalinta booliska iyo maamulka madaxa bannaan ee kormeerka arrimaha booliska ee loo soo gaabiyo IPOA afayeenka qaybta IPOA ayaa si degdeg aanan uga jawaabin wicitaanada iyo fariimaha ku saleysan dhacdadan ay u diraysay dowladda Pakistan wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Pakistan Rana Sanaullah ayaa wuxuu saxafiyiinta u sheegay maanta oo talaado ah in dhimashada Arshad Sharif aysan ahayn dhacdo ku timid si kama ah wuxuuna sidoo kale sheegay in la dhihi karo in arrintan ay u dhacday si bareer ah wajiga koobaadna wali baaritaanada ay wadaan wali waxaan u baahanahay inaan helno ayuu yiri cadeymo dheeraad ah si aan u xaqiijino waxa soo dhan waxaan ka codsanay dawladda Kenya xogo dheeri ah inay nala wadaagto ayuu intaas raaciyay dawladda Pakistan ayaa sameysay koox baaritaan ah oo arrintan daba galo taasi oo buuq ka dhalisay dalkaasi Sanaullah ayaa waxa uu sheegay in kooxda ay u xilsaartay dawladda Pakistan arrintan ay ka soo laabteen dalka Kenya haatan balse booliska Kenya aysan wali baarayaasha Pakistan siinin ayuu yiri dhammaan macluumaadkii loogu talagalay ee ku saleysnaa dilka Sharif waxaan haatan codsanaynaa ayuu yiri xafiiska arrimaha dibadda in ay la soo xiriirto dawladda Kenya sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan wuxuu la hadli doonaa ayuu yiri madaxweynaha dalka Kenya